sakiraaɓe debbo e gorko suka e mawɗo bisimilla mawɗo ɗeɗaɗi studio tamani kabaruji kertanaɗi sukaɓe cohlaɓe ɗi min Ousmane Niali Boule Oumaro e Galo gonni on ɗo boro an e gorko
basu fooɗa alhamdulillahiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ko nayri bangal landinade julde lewru ramadan dum dum wari e timmol en jiltani ki lido moy difa yettiodo no hobbe gondo yewtere meden nonu dirte minimak de waran yo waddo no golle juttinobe kabaruji be gondi nyaloma hande on garen timminiren bidki sembe chandi
baro en puddiran kabaruji de holitam wede hanken yite nangi nokku gott le luma manko bamo
ko woy wadde wadi ton nyali buli kabaruji men di kebden di holitam wede wala fu kedidle hen kakaaki kewdi kanyen boni le odo nokku
baro a holiti wede fuddode kabaruji en kala hala julde ramadan de balle sere kedinide don holitam wede le atelier ngaji nyobe di kay jamana fandi ko yaata
wana no andira ka de nyali
e non jaate wi jombe atelier ngaji di sabe tidal bangal ke balle rafi cellan gondo dun sabi binide hande himbe yottade le e nokkuji
an hollitiwde kep mabbe de buyti kinaa no worri
e boro an way hono hono nen no hono atelier ngaji di gondi e gollerende heli balle sere kedinde ramadan di himbe anafan ko garata lumo go anamiti golleji di anataadi ton ko taykita li atelier ngaji kewdi do bamako do e wi jombe atelier ngaji di hitande hikande lumo anamiti
gila rawanen fa hikka kabar ko 19 an wondi tampinde go den no ne gondi wadde bawde am welter seden takama e golle jombe di mi dafana fi modo galle lumo o no taadi wakat jul o kalisi wala so wala dum no wattuji hono joni himbe le hewbe garata sodde e langude chobuji bazengaji di kultama jati bazin ngabbi sanne wakat jul o yimbe ne ngala kalisi
tagal ti alla bangal kebal e ti alla do grafi cellal ngodu do nyaw e kollectivité tatigol kurandu ana wondi e wadde watte fu le wattu cagiti do e kollectivité dum ana way wadde kutteji do golle mabbe o
tatigol kuran ti ini golle am sanne sabbi ni ba musudi leru gi didi fa tati taw men joodi mere so ko kuki yimbe rendez-vous dum ko buri hewde be ngaran tawde kadle mabbe nyohaka nana sa jewi jomu iwal do wuddi bam do taxi tatude mawe warde ndarde kadle mudu taw haka batte kuno annal sanni
farde dum hebenede jogala jombe atelier ngaji di collectivité anan jogi ke lobbo lumo go wela to e julde de sini kuran ngaji tade sanne baro sen juri le atelier ngaji di e jaran le lumo jidi ka holitama wiyede dum edun sedi se jama wala le atelier ngaji di jama won le lumo jidi kay
non jati wori nyali buli holitinde wiide dum won kuddede an kewi ton client ngabe dun jotti kili de do nokkule ka kulitide kudde an tiidi sanne fa kebe famtar ke en Mamadou Samaseku
ne ga ene le lumongo bokoko bitikaaji di anni kewi ko yeyete commerçant yobbe kay ndeyandi jaati dande gidron e be golida e jokkolbe piyobe baggi yalla client be nangara ka imadraaji le lumongo e kewal kulintreji di tawede fuf client be kay na tanni koyde dum ko metti commerçant embe marché hunde marsata joni ti dalla tan wudi client en yobbe ngaran jeema ko yeyete ko jahaaji mabbe so gonga hale lidi men di latiidi jaati bokko joni fay tonci di tema di ma tema tati jama o ron fusuru bangi goddo dum batte nyaw pour buriso kambe ci non be bay fa hande luddude container ngaji ne ko fajeda e telaji di so kila en yoga ben gidi sene ko yete le lumongo wobbe kay ngoytiki cugguji tirudi di so gonga hale kulentreji di natidi cuggu so dum client be kay na gidi jati sorude kalis wala fi bokat juno so wana dum no cugguji kay yoga janatidi yogaji tida fodi ngandi yambrende yilange obe yu denko be kibi
baro kabar goddo conseil national de la jeunesse don fedde sukabe jokkolbe mali hebi hore jokkeso
usugodo jokkole mo nodire habib dakku o watnama mo hani waddi ley lamu hakkundeje dum wonto sen zito li lebbi jetti
e go o lewru me jabbeno do wonno ko dum wadi to buguni do hen no hedi wonno ko habib dakku o han daranade kabaruji e sukabe mali kedo denna ko hamsedou tour hebini en
dawrude gotuma ko hakkunde sukabe leedi mali sabi tidalaji kewdi ndiyam ele ko jabbe gila kawtal kuchalatum dabareji kewdi piyama denno ko buri nafudu wakat juno o yo fiire dabare no be jabata jukundirde tidalaji di nakewi metti kewdi hultama sukabe be sukama golata kay siki wala suraki denno kabar golle nani hunjina da hore
en jaran joni yewtere men mini maga baro yudi tati wadde je lewru men du nyalomaaji kejanaadi yoppitere nantingul kabar waruji ana wonduno yambinede
a wo fo fe nyalle on do watti fo nji hen landu yiko no kambe sukab yottinobe kabaruji di nyalawma hande on o tiida laaji hedibe joggi lamibe yottinobe kabaruji beddu imadraji hodobe gondi wadde nyalawma hande o fa kebben famtare kedden Mamadou Samasiku
okude jamarane kabaruji lobbi e le watangul hakillo needi neddaku gollende non hani famrede zunra siagal ka dum yata fe ciagal kulentireji yogaji e le leedi malindi dum do na wuddi hunchnede hore dum wona fe golle yafudo dum ko holliti himbeere yogabe membe hala mudum
le perjam ki
jawdi lollirde perjam di min totete le nukuji di mo ena fe gollirede wakkat jun o golle zunol si en na nawi sanne ana famdi dum no zunol si leedi mali jogi be joddi kala lewru ibni kewi wonbe do alhaali hebo mabbe ana le gollirde ni en tan fo contrat golle be ngala e wi kambe ardibe gollirde kabaruji di dabarji na gondi fiede yalla hunchande hore sifa ngurdam e golle ndokobe kabaruji be kedana banjugu dante kankon hore jom maison de la presse
il s'agit de faire
un pian dabare no min bawata jawtade seraji di fuf di forrata e alhaali wakkat jun o timminde kala bukuji gudude di tagal mudun laamu o je hinnade hunchangul hore dabareji mo ilata de sababu golleji di heba lawol sabi gollirde kabaru nde wala bawde kay bawfe hinnade golle mudun no hanire
soumise
micitan wiide sisli nde do yontere kabaruji nawturade kabaruji hono fi furuba
ndara joni kabaruji haro calli Confédération africaine de football on fait de humide ballon mal holiti les footballeurs de yontere de terrain ngaji di ballon way fiede les mudun e yaltingol coupe du monde garo
holiti wi terrain ngaji kewdi ka nyaali balar nde wawa latete le hen dun sa bami misal Senegal Burkina Faso Burundi Chad kanya fa jottuda le leedi mali di e bisa e dido terrain ngaji waktu jono e jabata kon seriyaji di FIFA ndartata
e andim e kabaru ballon holiti wi ko sabbi bini dun yo sabe haybugol bongol ka Moussa Boly andi no kabaru ballon
gollobe kafnaabe de do nokkuji de na jogi cielaji kewdi sabe misalo be baafu hadde modu babbe mobe en hono ardibe ansar din landire li latire de kawrute ka an handi wode du seriyaji be do hulte gollata fardi kawrutangal le kawrutangal e ciagal kawrutangal soni dum wada ka dido cielaji di timmata sabe kaf wakat jundo fujirta fi kabaru mudu yelaji mabbe di fufna anda yelaji dum no di kala latirbe hani huncande hore yalla maccuji mudu kaf ko ko fiyede de sonu dum golla ka no haniri fay goto hisata e dunugul sare mabbe
e non jati boro ndew kabar mudun e ministere kumini do haro cialdi yotteke terrain doni nokku stade de 26 mars alkemisat jabbinande
fo joto watto jono moddintino gongol yalla hono worri ko fuddino ilele lewru avril jabbinon du
golleji kewdi gondi e wadede le o nokku hono dartugol moddintingol pelouse o tableau affichage ngaji di tribune ngaji di ascenseur ngaji di nyegeje de fa yotade le vestiaire ngaji di hono du e nandor mudun
kanko ministre kumini do kabar latu gol ballon le leedi meddi o holliti dabareji di fu piyama yalla dum tilo lawo
boro mede mile accirani kabaruji di aswere hande jaarama
insha Allah nyaali buli non biirten sukabe kala do mbawi tawede le malifo e mangal mudun jooti be sanne holliti ndu fati be jafe e no konna be andirno do e sede yotere meden no dirten tous o grande ana wara